yande joyino wittere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e folfolde habaruji ɗiɗi konna ni no ndaara filla hippitere waɗi hanke nde enɗan tawite tumorley région mo difa himɓe joyonde woni ko wara e nder majjum. Noon ni janngooɓe université ɗo no gallu ñamee ngaɗi haala muɗum en keñan dow filla ko ndaarto janngooɓe e banndiraa maɓe ittaaɓe nder jannde. Hannde yewtere men pinno no ndaara filla dewlal dewle ko watte himɓe hawtuɓe ƴiiƴan gootan ɗum ndu konna han on nanan ko tawaa e nder muɗum. Soumana Amadou waddantawa habaruji ɗiɗon e fulfulɗo e studio kalangu e keero radio ɗi kettinoon faa no wooɗi. Ɗum waddi ko wuro wiyeteengo Tumur jiyakana e le région Endam o Difa ɗo wonto hippitere waɗi hanke nde Endam. Himɓe joyon jiyaaɓe ɗon enda ka en woni ko mbara caggal mundu konna himɓe heewɓe nawnake e nder majjum. Neɗɗo gooto tawaa le wuro ngo enda nani seede mo o waɗi o haalani banndimbiteɗo Lawal Boukarno o yiri ɗum waɗiri.
On nous a appelé hier vers 10h.
Kenga min noddama nder yamde sappo wiya ɓiɓɓe bonɓe naati Tumur. Ɓe ngaranane ley luumo ngon, ɓe mbari nimɓe njoyo ɓe ndillidi e gineeji. Nder njoyo waraaɓe ɓen ɓiɓɓe wuro Tumur no tawa leymun e dogganɓe konu. Minen kay ɓiɓɓe Boko Haram ni min mbiita ngam kan en mboowi waɗde ɗum. Wona bandiiji non. Min annda fuu ko min kartata le filla ɓiɓɓe Boko Haram ɓe. Ngam wala fuu baawo wiide ley gallure nden ɗe tawa. Nokku gonɓe tawa ngam inde mawni. Laawal ngal woni arande maɓɓe ko ɓe naati le luumo. Ɓe kebbini looreeji maɓɓe ɓe ndilli yeru no min keɓiri habaru on e callalol
téléphone départ de Tumur.
Caggal mum ndu hono se neɗɗo yiɗi hannde yaade nokkure to ittana ngam batte himɓe laatiiɓe dillonooɓe wonnooɓe gaɗa Boko Haram ko wurtini koye mum e ngartiri koye mum ɗum e ittanaama nokkure to jotto to enndan Goudoumaria leydi Difa ɗon enndan ni waajibi sala neɗɗo tawre talkuru ko hokkuto ɗum laawol naat ɗon enndan ko yiya himɓe ɓen enndan ɗum ndu konna dow filla ko ndaarto fawar jonde naagu Lawali Mahammad ɗanɗano kañum woni hono fawar jooni gouverneur région enndan mo Difa nani ko a haalni banndin faa hannde Lawal Boukar on ni.
Mi hiɗana miccintinde himɓe ko naatude nder kogol to tuubuɓe ɓurti Boko Haram ɓe tawa sey ɗerol, ngam min ngi'i ummiiɗo fuu naatan wurto tan no hiɗirino. Wala ƴamowo laawol tawiidu ɗum hana. Ɗum ndu waddi ko min cingi laawol ngon. Min mbi'i ko neɗɗo fuu hiɗi tuntowo goɗɗo no tilsi wara tefa ɗerol ngol. Haala du dalila mum. Laawol ngol wattaama hana ngam haɗude himɓe, amma ngam fonditinde sigel amin ɗo nder leydi Difa. Himɓe paama du ko Boko Haram tawaaka no jooɗi ɗo nder leydi meɗen, amma himɓe leyɗen yaasin noon jehooɓe no garta nder mayri. Domooɓe ɓendu no e waɗude bawɗe mumen fuu. Ko woni no waɗa ingalewa himɓe giɗaale mumen ni kaalata, ngam no tiiɗi soogeeji jaha cankitowa bomɓe ɓe tawa e bonnere mawne gon fuu waɗaaka, ngam ton no woodi ɓe kawta fuy e bomɓe ɓe. Amma mi watti tawaaɓe gon ton haalooɓe nane gon ƴewtine no waɗe ko rewɓe e sukaaɓe nanngaaɓe jaara ton ɓen musala mumen heɓu. Nde Allah jaɓii du ɗum waɗa.
Janngooɓe wonɓe université ɗo no gallude ñamee ka e ndu keña en woni ko ɓe ngaɗi haala maɓɓe dow filla ko ndaarto hono fawar jonndu konna ni hono banndiraaɓe maɓɓe ittaaɓe e ley jannde nden enndan. Ɗum wonno ko fawar jooni ni banndiiɓe goto mbiteɗo Fatuma Saadou Amadou o haalani banndiɓe Moukhtar Hammadou dow filla ko ndaarto hono ɗum woni ko ɓe ngaɗi dow wona ley hono feddoyte nde caso université.
To jannginooɓe amin ɓe minen no min gonndi matsala gon. Matsala on ɓe mbi min pii professeur gon, tawi ɗo ka hana goonga non. No min gadda soutien amin e camarade amin kaso, puisque kaso kan woni soogeeji amin, kamɓe garta ko min jooɗo ley université. No min jannga no ɓe kakkilo he amin ɗo kay. Ɓe itti yaadiraaɓe amin kamɓe ngoni himɓe bureau exécutif yenun. Nden kay minen kay min jaɓa gouvernement on. Min annda iri gouvernement o e min mbiita, ngam ɓe mbihi min kooƴa chemin de l'école. Ñannde fuu no min ngara fak, amma enseignant mbaa gooto waray. Ɓe mbi ɓe kooƴi mo d'ordre maɓɓe. Min annda mo d'ordre mo e kooƴuma noon naa ɓe desuma no, ngam no min ngara enseignant mbaa gooto walaa no wara.
Non wontiri no fawar jooni egginol no rewɓe joy en cuuɗɗi woni dewlaaɓe jannginooɓe liggotooɓe ko laati fawar jooni ɗum laatake haala sanne. Ɗum waddi ko ministére kawjiɗo filla ko ndaarto janndeeji pamar ɗin ennda ni o haalino balɗe ñannde wiide illa altinaire sappo e jeenayi lewru mars neɗɗo maɓɓe fuu mo hoota no kurto egginira to ennda ndenne ne kadi konna ni no jogaama dow jippiniɗo hoore mum gollal nani hono seede gooto laati o kay gorko jannginoo non de deki ko egginaamɓe ceendaama nani ko o haali oyitake na Issa Garba o haalani ɗum ɗu konna ni Alassane Kouzi Mohamadou.
Et nous ce qu'on n'arrive pas à comprendre on a redéployé nos femmes.
Minen ko min ngala miɗen paami e mun de kiraaɓe amin ummina janginoɓe du no wakkati fuu ley kalasiji ɗi de kam ɓiɓɓe jeɗɗo woodi o ummina kenana o yara tawa sukaɓeɓen fuu o acciɓe to an o dillide e keccel gongel no muynagel kam min kay mi wawta famde wi'e umminol janginoɓe ngol heɓa jande lobbere waɗe noon ɗum kay fa jande bonne ni non ngam jangino nde o gorko noon nde o debbo noon seni o sendama e goriko ma e dekiko hepta killo fukkingo ko janginoy ley kalasi min nde miɗo ley kalasi miɗo jangina hakkillo am fuu wala he an miijo am fuu hooti e wuro ummino ngolde o waɗa kenana caka jande de kam ummina kenana sappo e tati lewru février sappo e jeegon lewru février ɓe gaddi rewɓe capanɗe jeɗɗo e joyo ñeme ley wakkati biyaɗo janginoɓe ɗuuɗi nder ñeme nden woɓɓe gaddete
onamende fama ñami
campagne kaw jiiɗo filla ko darto kura yiite courant mbiyeten Niger to en nan kolo kañum e yimɓe wuro ngo endan heppi narrude e dow filla ko darto talki ko keteɗi fanɗo ya yoɓa ceede courant on endan ɗum waɗdi ko bandimi Habibou Garba yeeyi ton keñan yewtude e maɓɓe ɓe kalani ɗum no ɗum wontiri nani ko Moussa Soumana kañum woni maire mo kolo haalanimo wakkati mum.
C'est une question de déficit de communication. Donc les factures
Rafi narral ni non dan duudal himbe fu facturijum en jari lawaka mawne de kebi facturijum wobbe du na ko asawe sarusi odu mili ko himbe boyi hebude facturiji di be gareni be jobi din sai o watti dun tajo hitege de wuro gum fu duudal himbe wuro gum fu du taja altini o den be kebi lawan facturijum bindi derol gaddi do meri meri du lildi derol gol ni jelek subaka o ni parfait no di kan hala ni kan wi'i kan waɗan joɗa haali caka ardiɓe yaadu mettal ɓerne du e ardiɓe Nigelek ɓen ngam heɓude mo sola ko hanuno woni Nigelek daara de facturiji ɗi canda amma ko ardiɗo on ƴama o jabakina o wi'i kan en keɓay wakkati ko ƴewtini ngam lebbi en tatini ko kan en galanano golla nder leydi kirtasi ndenne cendowo on kanni woni waɗay gollal mum amma de Allah jaɓi mo sola heɓoto.
Donc je pense que on va essayer de trouver une entente inchallah.
Noga e tati lewru mars hitande fuu no waɗe battudo filla ko darto sarusi ettugol ndiyele e kenuli e wakkatiji ɗum du kondan ni no dara filla talke ko watte dow muɗum hitande hikka nde endani ñalande fordi ɗo endan leydi Niger e dow filla ko darto fande kamɓe metewɓe enda e dow lawol hokkugol habaruji ɗum wonno ko ñalande fordi nenne subaka o endan ni bandiraɓe amin yeeyi ton yeeyi yewde mbiteɗo hono Cusa Cisa Mamman kam won docteur kawjiɗo filla ko darto hono fawar joni kam won do inde nde hoorejo météo on enda nani ko a haali.
Cette rencontre est un cadre
nde hawrinde nde min gaɗi nde famoye noon fo wadda balla gamum faryadu yesso golle ɗen noon iɗum tawa du e nder kollol gollal ko sarusi météo wonno waɗa far jippino lanaji piroji ley ndiyam e ndemri yaade far étol e ko nandi e mum ɗum waɗi ko jiyan tendeji hewɓe tonimɓe andanɓe golle ɗen ɓe sarusi météo gaɗi e famtinde am mbiɗa watta dande emo garon ƴeewon ande ko sarusi météo goni no gadda lewa wakkati etol kenduli
l'humanité pour y s'adapter
rotabdu kawne fedde darore filla ko darto tabitin e lamnugal filla kalisi ko golte leedi men Niger kandu konan noga e go yaad noga e lewru mars to enda agadez be ngadi battu mawdo jodo kale hen do firdugol ko himbe yaade e no wat ko tawe subabe e ardinabe enda no mbay wadde balla mudum yaadu yeso wada har filla ko darto hon arju kuji mbastede leedi ko nandi e mudum nani ko fawar joni agali barka kandu konan yo chawirte no enda tawa to enda ingal region agadez ko a halini bandimin e do filla ka
ingal ne se benefice pas de
ingal wala no heban nafaka company fu de himbe no miccito company gom biyetedo iraser no tawa do der leydi din no wada jewtina kiji jawdi leydi do ingal du company o singi biroji mu amma wala ko on nafiri bato itta gan durude dabbaji company o ton singi biroji mu tawi du om hani wasande himbe ulli na nyibande himbe lokkoliji min kay mi hay balla fu gom balla fu garka do du gomnati waddika misali company gom warino do no wada golle mu amma ko min ingal andana tawi du company o golle mum walana ni no bonna jaaye himbe no hani du wi'e mairie e tawabe der leydi ingal kebi barke makko
il devront bénéficier de quelque chose
na wanteri hono himɓe wonɓe e les cour fait centre les département mo filinje région mo tilabir noni ɓe joƴƴini fedde mabɓe wiyetede ciigaba al umma ciigaba al umma odu kondan golleji muɗum kawon koɓe puɗɗi gam batte yaadu yesso heɓɓe e les commune ji ɗi endan Chaibou Yarga kam woni hoorejo fedde nde endan inditirande AVDD nani ko haalni Assoumana Sina
Nous avons quatre grands objectifs.
Kulle naimin ardini der majje no wodi filla mo inol burna himbe misali wallude sukabe ummatore leydi der majje no wodi filla mo inol burna himbe misari har wallude sukabe ummatore har jande mo filla mo inol jaye cellal balli himbe deme e durmu kulle de fu miden gada dum miden yewtuno du no wadi gam waddande himbe ko yirna do filla yaha wartaji mabbe kambe e arama fu miden durwodu wartirde hakkilu fukkimu der cekantaraje minen ni gonno gada duro gogina miden hettefude walliroobe gom gam hebude mosola sadormaaji himbe amen
la recherche des solutions aux problèmes qui vivent nos communes
na wontir mbeteedo Abdoulaye Seyni Daouda Maiga odo wonana le rotab kamono fedde jingonore suudu baba do filako darto yewtare kalis ko gollitirte kenyan la salawon ko nodda o nanga police retene peji do nan gallu nyemen e do majjuni hono o yirama hono goddum ko dekkdo Facebook kamono hono photo neddo jangina universite gallu nyemen do enda ni latido haramun don basi fuddir wi a kanko do won ko lekuli be fino yerno dum haliri photo on do watti do mun ko wete wanted
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
yerno mbirno ne ille fuddugol habaruji di no tawado fille ko darto yewtere men en pendinol do anda leydi Niger e faande leydi Afrique kewde no wodi dewgal ko watte hakkunde leñol e leñol dum du konna wakkati ko no tay himbe no kawti jiija e dum waddu konna masalaaji sanne ko dum waddu wonno hono no wadda faawar joni hono ko watta ko sukabe rimoytebe heppa laataade no wodiri dum wonno ko jalla marema kenda naati e yewtere nde gam batte heba faamana en no dum wontiri
aliri dum do himbe hemre himbe laso dido fu no pewaabe denne do der leydi meden de ciewama be gada miliyoji tati e ujuna keme jeddo Fatimata Hima ardido fedde deni wi'i ko dewle gonado no gade chaka mama wotobe ni woni dalila gondo no hokka nyewgu sembe der leydi meden
tan ki latar existe dan
sani laruno tawa le lenyol ko dewgal mama wotobe wadi be da bondira bande lenya ku mabbe no wodi misali de farmamira mabbe kauti na da bondira gol tawe denne dewgal mama wotobe kan wonno na nyawgun e nimbe no ayla tatbe koreji goti no ayla tatbe kana koreji goti de larungun no tawa hemue
ki porte la tar
Hamsatu Dauda dubi mun laso didi e tati kawi ko redu habbanim bengu makko jetati ama sukabe makko tatogon pewri dibe rabadi lati dalila mayda mabbe jonde mabbe no tilsini non gam wala no o wada kergal wela Allah o hida du bonnude berde sarobe makko nani ko wi'ini
kirgo jerzalayn man bay
miden kirda min pamay na ko te dewgal amin wadi kemmi bingel gote tagal balde la soji didi suko on wadi wulwulo nden min pami ko kawu an no wondi e nyaaw yakugi illu ima wodi hitande na ko o wadi dubi jeenay fini Allah fulo ko torore ngobmi na ko nyawngu lardi nimo didabo ondo yiyammo itta tawana wondi e nyawngu den wala gutaram tataba ne buri tampi de kalsane go wadi dubi nay e lebbi nay o dillata o yettako nako dum warimo ndeni mi anduna non min dewlo dirta jonka ko jimmi nin seninin be no dewlo dira ka Allah nya itwaaji jammun yewe ebe kana lenyol gotol fu
ngai kurai gina
hanono Hamsatu fodiri hakkillo himbe hanono ndu adido fedde durwi dore pewri di woni no foda hakkillo himbe no wi'a deni himbe no dewla to no hani be jewtino cellal balli mabbe gina be dare de bibbe nya guno tawa der kiyele mabbe nanoy gan dudal himbe killaka e lawol jewtinaade cellal balli mu de no dewla naade no dewli
e do don ko habaruji me fulful tili hande de sey Allah hottini en ni altine warato don to habaruji fulful assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawa don der duniyaaru to Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum